ShankySupplier.com.
Samba, you got it.
Atakama ukidanga siwavalia moja kanga wakienda kwa mganga wakatupigie nyanga huyu mtoto kabila gani ninataka nichome ubani awe wangu wa maishani na wengine siwatamani zimbale majani ache nyama akupenda nikupeleke kwa mama uwe mshepu nyanga nyanga kipita kwa masela utanipela wama huyu mtoto kabila gani minataka nichome ubani awe wangu wa maishani na wengine si watamani hata kama ukidanga siwavalia moja kanga wakienda kwa mganga wakatupigie nyanga kiwa mbali atuchati na kupigia negetaka sauti yako kuisikia nikisi mbele ya watuone wenye maneno maneno watukome chumbani apatoshi bingili bingili kwenye kochi onyeshe chumbani apatoshi bingili bingili kwenye kochi waonyeshe hiyo unova kizigua waone hiyo unova wakwele waonyeshe hiyo unova kizalamu waone waonyeshe huyu mtoto kabila gani minataka nichome ubani awe wangu wa maishani na wengine si watamani hata kama ukidanga siwavalia moja kanga wakienda kwa mganga wakatupigie nyanga unanchanganya ukinama roho yangu juu roho yangu juu huyu mtoto kabila gani ninataka nichome ubani awe wangu wa maishani na wengine si watamani hata kama ukidanga siwavalia moja kanga wakienda kwa mganga wakatupigie nyanga I'm snatista singeli Mini kwamba nikiwa manieche ana kubali sana mesh boy babake na ki Fanny B aweza idumbavu babake alafati tuka moja
ShankySupplier.com.